Ndiye mimi Saadani, muenda pole wa mwendo, Abdu sila utani, jina langu la upendo, kandoro wangu ubini, baba simuweki kando, staharaki kwa tendo, msoni jua jueni. Msoni jua jueni, staharaki kwa tendo, tendo nikilibaini, silifanyi vishindo, vishindo ulimbukeni, limbukosi wangu mwendo, staharaki kwa tendo, msoni jua jueni. Staharaki starani, staha wangu mtindo, staharaki katani.